Asi online baba, asi online. Boss.
Ukairunga nwetu. Ukairunga nwetu. We'll be right back.
boss. Hayi leya. Mazumbora. Hayi boza leya nasani.
I choose to spam bunga siye.
Out. Wabana tatu.